Monster.
Turn the music on. Monster Military Terminator.
Right. I'm going to view it. Monster Military. Hey,
Mambo Bado. Siomu Jesu. Mambo Bado. Kinye milifanya kwenye dunia iko mingi. Mambo Bado. Siomu Jesu. Mambo Bado.
Mambo mingi 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 milifanya Dani lake milipata Dani lake milipata sida mingi Mambo mingi milifanya Mambo mingi 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 milifanya Sida mingi tulipata Sida mingi mingi Okuku manya ire chonto kupime jasi Okuku manya ire chacha kupime jasi Ini mani lema sitwaku Teme musuri masatisu Kini ile mani kisiku Teme musuri siti maprasisi Kini mani andri toku Teme musuri mapatisu yeah, 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 Leo
hey, Mambo Bado hey, Sio mchezo hey, Mambo Bado Kinye milifanya kwenye dunia iko mingi Mambo Bado hey, Sio mchezo Mambo Bado Kinye milifanya kwenye dunia iko mingi
Milianja kama mutoto Milifanya kama mchinga Unasema niko mchinga Nimesema niko mchinga
Mababa na wamama Mungo wazazi
Nimetese kasa la duniani
Mungo wapi
Yo. Kama mbaya mbaya Kama mzuri mbaya Kama mbaya mzuri Papa bro Monster Miski Terminator Raga Python
How we rough and tough With zero apologies Monster
General Derek Passy
Saka Brave Blessings Monster
hey, Mambo Bado hey, Sio mchezo hey, Mambo Bado Kinye milifanya kwenye dunia iko mingi Mambo Bado Sio mchezo yeah. Mambo Bado Kinye milifanya kwenye dunia iko mingi
Monster Military Love
Okuku manya ire chonto akupime jasi
Mambo Bado
Milianja kama mutoto
Sio mchezo
Milifanya kama mchinga
Sio mchezo
Masituaku
Mambo Bado
Eri mapantisu Okuku manya ire chonto akupime jasi
Okuku manya ire chacha akupime jasi
Mambo Bado Ini mani le masituaku Teme musuri masatisu Ini ile mani kisiku Teme musuri siti maprasisi Ini mani andri tuaku Teme musuri mapatisu yeah, 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 Leo
Monster Family Management
Grafanta Management with zero apologies Manager Mungu Fred Paul Promoter Dennis Ayu Blessings
Monster